Unarudi lini? Ninayo mengi. Unarudi lini?
Yesu,
ni miaka tangu wendi,
nimekungoja tangu,
nayo ni miaka tangu ndoki,
nasoma kwa vitabu.
Nchi ya furaha na nikikosa tabu, ai, nilikungoja tangu enzi za babu. Nchi ya furaha na nikikosa tabu, ai, nilikungoja tangu enzi za babu. Nimewatuma wengi, eti nenda kamwambie, wazee wa kanisa angalau usikie. Wenzangu wengi wako mate, angalau iwe Sunday, si tumetoka kanisani. Weno sacho, siku ya sabato, nibie siri, unarudi lini?
Matthew 24:29. And after the tribulations of those days, shall the sun be darkened, and the moon give its light no more. I, mtu wangu, kuna day, hii world, name na fame, zitapasa away. Akikuja kutuchukua, swali, ni wapi roho yako itakuwa.